Yeah. G family. Inspector, master, Young Ram. Yeah. Hometown Records.
King Julian on the beat.
Mwona mbali Hata kama we ni mkali Hatujali twapita kila mahali Wajita we ni mkali Kijisifu kila mahali Unamiliki lile gari Hatujali twapita na yetu meli Yeah, nimeishi nikipapasa Baby, nimekunasa Kwako mimi nishadata Ya kwa hidi sitaondoka Ya kulinda kama mboni Yapo wengi wana maoni Ya walenga na siwaoni Baby Na wachafuke Nazama nazua mlango na pisha Mtoto zungusho kitaka ndalisha Nguonda kuvisha Shida sitaisha Zongia nizungushe ha.
Kuna jambo
family moto
tuwe kuja fanya mambo ngoma hita watesa zaidi ya mama kambo
ngoma ni moto tu amka ukatike mikono juu mademu na machali kujerusha tu hey. Zungusha tu
girl wine tight chanti ponyo tu
kam jump on the floor fanya tipito
hey
mimi napenda unavyo flow
twende boss sukum 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 sukum
Bali tutaenda